is the African music mix on the Voice of America.
Sounds from the continent that all humanity calls home. The African Music Mix on the Voice of America.
Oh, The African Music Mix. Where the magic never ends. On the Voice of America.
Africa Music Mix.
If you're looking for tunes, you've come to the right place.
African Music Mix.
The Africa Music Mix on VOA.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Jota nipenda mimi sipongara, Jota nipenda mimi kiwafukara, Jota nipenda, au Jota niponda. Jota nipenda mimi sipokuwa sta, siku nimechacha mimi nimekosa chapa. Jota nipenda, au ndio utaniponda.
hawapigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini. Najua unashangaa hata misijui kwa nini. Jonge nipenda kanisinge kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema ungekata. Mimi msanii na ndio maisha nayoishi, sometimes sina kitu lakini nakuambishi, nikipita manukato wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufu ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mimi mpaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni na hereni huku na huko masikioni, na nashangaa mamako haniti tena muhuni, na sikia litoa chozi nilipoingiliwa na gani. Jonge nipenda ningelosti niwe fukara, au ngeniona CD ili nasifai kwa biashara. Mindo sugu hautapata bwana bora, asikwambie mtu kitu, mabitozi na matumi kwa natuona kitu kiwese geji kochini. Ndio maana vyo chini unastahili kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema nikuite nani au kweni kama Dorini, niambie utanipenda kanisipo kwa saa, na kama siku ntalosti na nikikosa chapa.
Utanipenda mini sipo ngara, utanipenda mini kiwa fukara, utanipenda au utanipunda, utanipenda mini sipo kuwasta, siku nimechacha mini mekosa chapa, utanipenda au utanipunda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao pasiku wataniacha, wametulia wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha, wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya, si wasichana si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana, niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga, kila sentence mwisho ni kwekaga, mfano alikula nasema alikulaga. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni watu hatupendi tabu, rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu, domana na shana kila kilicho changu, lakini je tutakuwa pamoja siku maiti, nikianguka moja pamoja mtani hug au mtani tus, na kuniona moyo ni mwenu sina nafasi, je mtanipa heshima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani, mapromota je mtakwenda hewani, japo kunisabai au ndio bye bye.
Utanipenda mini sipo ngara, utanipenda mini kiwa fukara, utanipenda mini sipokuwa sta, siku nimechacha mini mekosa chapa, utanipenda au ndio utanipunda. Leo 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 nataka majibu kwako na ukweli wako, leo 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Lady, utanipenda mini sipo ngara, utanipenda mini kiwa fukara, utanipenda au utanipunda, utanipenda mini sipo kuwa sta, siku nimechacha mini mekosa chapa, utanipenda au utanipunda.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Free on your favorite radio, VOA Africa.
Lola, la, 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 Continues on VOA Africa Music Mix.
You miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
We'll be right back. We see ganga to Ladino, not the rebel group. We see ganga to Ladino, not the rebel group. Leaving the poor in the mess that the creator. Leaving the poor in the mess that the creator.
Think what happens, the world goes crazy. Everything seems to get worn and lazy.
Always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
And less than half the calories, the African Music Mix.
African Music Mix.
On the Voice of America.
Atapinoshambe, yo po pepe. Ngamoto atitinde, yo po na.
mambo. Ani una soyo mbo, timba timba mbo, gese na. Lambo e ndabo, atasi no chombe, oh, oh, oh. Kamoto atiti e, yo wapo ndabo. Ani una soyo mbo, timba timba mbo, gese na. Moto e ndabo.
Yeah.